More music at MajorHighlight.com.
Kopodoku inazunu nobody can look at it. Up one boy, a long man, I grano, then I will win him. He came over.
Ochara,
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 Ochara, Easy line alo. Obukasisi n'ọgbọ ọkụka chukwu ga-eji mebi ụwa n'ọzọ. Ọ bụzi afịa ka a ga-eji bido nụ. Ọ bụzi chukwu bi n'igwe nyazi data je mụnye ọkụ n'afịa. Ọkwa ka mere a. O mebiri nke ụmụnne ya na ụmụnne ya. Sọ ya ọ ga-akwụsị n'ụwa nọ. Afịa ọcha nja na Ọnịcha na-akpọ ọkụ. Owu azị ntaba anya na abụọ. Otu mkpọ a na-akpọ ọkụ nke mkpanye. Olise bụ ụwa dị n'igwe nụ. Anyị na-ayọzi nụ. Ife niile bụ ndị na-azụ afịa nụ. Mana Ọnịcha, Kano, Ụmụahịa, Abangwa, Enugu, ebe ọkụ niile a na-agbali afịa. Nna na nkasi obi ka ị ga-enyere nụ. Maka na ndidi kasị ọ bụ ụwa nọ, ndidi ka anyị ga-ejide nụ. Maka na o mere agụ bụ na o mere ndidi ka ị ga-emezi n'ụlọ.